doorashada waxaa ku loolamayay isbahaysiga UNP ee hay'adda dalka Djibouti oo ka sharaxnaa dhammaan lixda gobol ee ka kooban tahay Jamhuuriyadda Djibouti iyo xisbiga mucaaridka ee EDG oo isagu ka sharaxnaa labada gobol ee xagga caasimadda Djibouti iyo gobolka Harta. Siduu dhigayo sharciga u yaalla doorashooyinka dalka Djibouti, wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee dalka Djibouti. Wasiirku wuxuu marka hore tilmaamay in dadweynuhu ay si wanaagsan uga soo qayb galeen doorashada, isagoo shaaciyey in qiyaasta ka qaybgalka doorashadu ay tahay 75.9%. Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan ayaa kadib gudagalay ku dhawaaqista natiijada isagoo ku bilaabay gobolka sida weyn loogu tartamayay ee caasimadda Djibouti ee ay ka soo baxaan tirada ugu badan xildhibaanadu oo ah 35 xildhibaan. Gobolka magaalada caasimadda Djibouti, isbahaysiga UNP wuxuu helay 89%, xisbiga EDG-na wuxuu helay 77%. Maadaama tirada kuraasta loo tartamayo gobolka ugu ballaadan ee magaalada madaxda Djibouti ay tahay 35 kursi, sidaasi darteed isbahaysiga UNP ayaa ku guuleystay 28 kursi, isagoo xisbiga EDG uu helay 7 kursi. Gobolka Carta oo isna lagu tartamayay 3 kursi oo xagga baarlamaanka ka soo baxa gobolkaasi, wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan wuxuu shaaciyey gobolka Carta. Isbahaysiga UNP wuxuu ka helay 92.7%, isagoo xisbiga EDG uu helay 77.92%. Isbahaysiga UNP ayaa ku guuleystay dhammaan 3 kursi ee loo tartamayay gobolka Carta. Dhinac kale, 4 gobol ee kala ah gobollada Cali Sabeex, Dikhil, Tajoora iyo Obok waxaa keliya ka sharaxnaa isbahaysiga UNP isagoo wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan uu ku dhawaaqay in dhammaan kuraasta gobolladaasi uu ku guuleystay isbahaysiga UNP, iyagoo kuraastu kala ah gobolka Cali Sabeex 6 kursi, gobolka Dikhil 11 kursi, gobolka Tajoora 6 kursi iyo gobolka Obok 4 kursi. Guud ahaan, isbahaysiga UNP ee hay'adda talada dalka Djibouti ayaa ku guuleystay 18 kursi, 56 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Djibouti, isagoo xisbiga mucaaridka ee EDG uu helay 7 kursi. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.